kana ume hatari.
Like dono jama
ikalienda safari,
but he said the jama
kata waonea kwa mbali. Ikata sepa na mali. Kana ume hatari,
happy Africana,
kalienda safari.
And the boys you know
kata waonea kwa mbali. Kaka sepa na mali.
Alhamdulillah, cause all my girls are sexy. I'm so into looking like a thug, my pocket sussy. Sounded like a lie when she said her mother like me. Her body looks like a dime, so she bribed me. I've been watching daddy money for too long. I know the Benjamin, I know true love. I bet you know, when you're still down, many don't show love. I'm not even gonna lie, it all started with a lyrical Adam, the genesis, the father, who flexed on the fruit that probably made your senses gather. Watch my moves to my logical stardom, heights you can't blabber. Boy, salute baba. I am the axis, I am the compass that showed you where the path is. You needed firewood, I showed you where the axe is. When you met the fire, hope you burn your ugly practice.
Kana ume hatari,
I'm falling for the gold.
Ikalienda safari,
sweet, sweet.
Kaka waonea kwa mbali,
I'm falling for the gold.
Ikaka sepa na mali,
sweet, sweet, sweet.
Kana ume hatari, kalienda safari. Kaka waonea kwa mbali, kakashapa na mali.
Choto kinacho shine siyo zabu, aliniambia babu mtani soma kwa vitabu. Mziki wangu matibabu, haraka harako ifanye sabu. Taratibu marapa wako ndapu no waminu, lakini kuto na mbaki mdomo bubu bubu. Siku linichagua siyo miku uchagua, wesikia mnavyo flow flow na vina vimepangwa. Kwenye huu mchezo mi mindo bingwa, wamojone nichukia mamia na nishabikia. Sio kama najisfia masheri unayasikia, na bado mtasoma namba mwaka huu tunakuja noma. Kama nyera gongo tu awachoma, wampie wa floka mimi, hawezi floka mimi. Sijuana nchukia nini, hawezi kwaka mimi. Sifanya mziki kupata sikse, nafanya mziki kupata ngodo. Unaweza ukani bifu today, lakini kisiri we shabiki yangu. Uwezi shindana na nguvu ya Mungu, yote nafanya ni nguvu za Mungu. Oh my god.
Kana ume hatari,
I'm falling for the gold.
Ikalienda safari,
sweet, sweet.
Kaka waonea kwa mbali,
I'm falling for the gold.
Ikaka sepa na mali,
sweet, sweet, sweet.
Kana ume hatari, kalienda safari. Kaka waonea kwa mbali, kaka sepa na mali,
sweet, sweet, sweet.
She love my vibes and that's not all I deliver. I know the love is of his style, I'm a penny pal. Even if she say love is a game, I'm a qualify. She say my chase is a Jimmy Jimmy Bolivar. Cloud 9, I'm a 24, I like Wizzy Khalifa. I won't beg for D when I get 40. I'll be an OG before I get 44. Without the money, what's the glory for?